real bad man. Naji boy.
Muke.
Gachi B.
Freddy Wayne.
Tulikutana mwenge mlimani. Nikamuliza kwani uko na nani? Mimi niko na mwanangu Chino wana money. Nenda kabaduli blaza money. Wananitaga bosi kuna money. Stare gharama tunda money. Nikupe darasa Mr. Burudani. Alafu niko next level ifani. Shika paswedi, chanja unavyoweza nisha kukabizi kadi ya benki. Hey, sina masihara fanya mia mara sirudi chenji. Hey, niko rathu shibewe acha minifu sina nyanga nyanga.
Boya, toto limeluna.
Kinacho ni changanya.
Boya, toto limeshona.
Kufu sina nyanga nyanga.
Boya, suma za musuma.
Kinacho ni changanya.
Boya, Singida Dodoma.
Mtoto huyo, miatani toaro. Uyo mtoto huyo, I never seen before. Mwendo aki hapo.
Singida Dodoma. Singida Dodoma.
Akitembea.
Singida Dodoma. Singida.
Kwa ushaona hapi komando kalala vitani. Stuka!